kanike khumbula kana kanjani isikhathi masinje uzongivumela ukuthi ke na kanjani siye ke la kumphathiswa uzokuthuta ukuphepha nokuxhumanisa komphakathi njengalokhu enguye ikakhulazi kunguye obhekelele ikakhulazi lokho kuzothulwa ke namhlanje khona ke la eHoy Park at ground namhlanje njoba ke sazi ukuthi la kuzolethwa ke insiza emphakathini ikakhulazi la enhlakeni ezahlukahlukene CPF U-Desk and kwamanje asamukele yena ke la umhlonishwa uSipho Hlomuka.
Sifisa ukuthatha lethuba sibingelele uPocom Director obabili ndunankulu siyabingelela kakhulu zwakela baba uMadlala omele itheku kosesizwe siyakhuleka general na sonke isiphoyisi esikhona ngaphakathi amalunga eParliament siyafisa ukubingelela wonke president siyakubingelela ekhosathu ubuholi bonke sifisa ungenxa yesikhathi kubingelela wonke umuntu okhona umsebenzi wami mncane kakhulu okuqala sifisa nje ukuthi sinibonge ukuthi nenza umsebenzi omuhle wokulwa icrime ezweni lakithi eSouth Africa nakhulukazi la KwaZulu Natal Sihlezi sisho ukuthi ukuphepha qala ngami ukuphepha qala ngawe. We also really appreciate the role that is played by the private sector. That's why they are here. Ngathi singaqhubeka njalo sisebenze endawonye. Angeke ke ngisho okuningi ngoba ukuthula kwezinto zizothula undunankulu. Ama leaders awonke abantu abakhona la siyahlala nawo yingakho namhlanje sinale meeting kodwa ngiyafisa ndinankulu ukusho ukuthi kuzinto ozithulayo namhlanje ekade wawushilo kwisopha ukuthi kufanele sizenze sakwazi ukuthi sibambisane ngaphansi kahulumeni oholwa wena kakhongolozi kunezinto esasebenza ezinye ngenza lokuthi wonke umuntu okhona la azukuthi ufuna uqhubeka ukulwela ubugebengu ukuthi kuphele noma buyeke sikhulumele inkosi yesizwe ezinye zezinto esisebenzayo esikholelwa ukuthi kulonyaka ozayo sifisa ukuthi bonke abalwela ubugebengu aba organized ongenani ibe khona into masikhuluma no national treasurer ukuthi kube khona imadlana encane abayitholayo kodwa ngoba ngisho ukuthi into leyo njengoba kwakuyiphupho nalokhu uNdunankulu azokuthula kodwa konke lokho ngoba into esifisayo ngenxa yokubona imisebenzeni yenzayo ithe inkosi ke kusezandleni zenu uma uNdunankulu ongake uphume uhulumeni kakhongolothi kusho ukuthi asibazi bazokwenzana abalandelayo manje kufanele kudecide ukuthi ufuna ukuvotela ukuthi iqhubeke silwe nobugebengu uphinde futhi siqhubeke ukuthi sithole uqhatha lo esokwazi ukuthi suthone sayisho ngoba umsebenzi owenzayo mukhulu kakhulu bambili ngentuthuko phambili bambili ngentuthuko phambili bambili ngohulumeni kakhongolo siphambili manje ndunankulu ekuseni bengisokhozini ngiya interviewa lapha ukuze lingifonele nje sengiyachaza ukuthi hayi uhulumeni kakhongolo sewenza kanje umfowethu lo kuthiwa ubani umbanza yes umbatha usigqemeza ya nalo igama usigqemeza wavdene wangivala ngabona ngathi hawo kanti lento yokuthatha kwemike ikhona yonke indawo ngoba phela mina la ngikhokhele ukuthi ngiyokhozini and okhozini ngiyasho ukuthi So, Hulmen Gakolo says, and I look up and oh, Hulmen, no Hulmen, no Nikam. Oh, Maskin, Ziga, Akti, Hulmen, Awin, Ziga, Tui, and Sia, in Ziga. Got a minangyakogi, sang it to Hulmen Gakolo say, when I look, na look, a wautata umpo post cremes. Nothing born, no good all. Kushotos premes utatum popo, or one and acting Kurmindang I turned. Kushotin Ozawe tum tumbin, Gekate tatum popo, white dress. Oebon in Cizwa, Enga Kulum in Defanagi Kulum, Spanga Kul, Skala Sumen Song, Samugele Undunangula Zulu Natal. Can we rise, all of us, so that we welcome the Prima of KwaZulu Natal? Prima omama omadube ngobe vakele
njengamanje ke samukela la undunankulu wesifundazwe sakwa Natal umama uNomusa Dube Ncube
malibongwe malibongwe igama lamakhosikazi igama lamakhosikazi siyabonga kakhulu baphathi bohlelo siyabonga ithuba esilitholayo siyafisa ukubonga ku HOD Qaba sibonge lihle izwi lakho manje bengithi ngizozama ngiyabona ukuthi ngizosuke ngimoshe kakhulu kodwa ngizozama ngelinye ilanga mangine strength bophela siyabonga mfethu kakhulu sizizwa kuthobeka kakhulu asikhuleke enkosini yesizwe osushinga amakhosi asendlunkulu wonke akhona induna zamakhosi ezikhona phakathi kwethu siyafisa ukubingelela ubuholi bepalamente obukhona phakathi kwethu kukhona the honorable members honorable Pile who's amongst us honorable Dlamini who's amongst us, Honorable Gumede Kamajola, our leader, Yaka Kongolose, siyabingelela kakhulu kwena, siyabingelela u Councilor Madlala, obasi wethu naye futhi, pindabo obasi, obasi lapha, Kamajola, no, hlokohloko, obasi lapha, ngoba phela thina siqashiwe itorho silithole lapha kaKhongolose, ngaphandle kokuacknowledge obasi kwatorho lelo lizophela. So siyabingelela kobasi siyabingelela kubona bonke ubukholo obukhona bamakhansela waseThekwini namakhansela nje wakozona zonke indawo akhona phakathi kwethu we also wish to acknowledge ubukhona buka General Makhoba and your all leadership of the SAPS that is present we wish to acknowledge the presence of the interfaith ubuholi bethu bakalizwi Pastor Khumalo nobuholi bonke obukhona the chairperson ye committee police forum board Mantshinga siyabingelela kuwena nobuholi bonke be committee police forum obukhona phakathi kwethu the leadership of the CCPA uMapholoba siyabingelela kuwena nabo bonke ubuholi sibingelele ku youth desk i crime prevention youth unqamalala kanye nabo bonke ubuholi obukhona sibingelele i-neighborhood watch ekhona phakathi kwethu yonke ubuholi bonke obukhona the representatives of the security industry all of you that are present we acknowledge you and we thank you for being with us the leadership from the blue security and other law enforcement that is present with us, Mr. Van der Merwe and your team, the HODs of departments, Santako, Ekona Pagatwetu, Iguanabuko, Usaboa, Kanye ne leadership, Yagwa Driving Association, Ekona Pagatwetu, Siafisu Bingelela, the private sector leadership, the neighborhood watchers and all patrollers abakhona the safer cities leadership ekhona phakathi kwethu nayo siyayibingelela and all representatives of the community police forums the business against crime that is also present. We acknowledge you and we appreciate your being here. Kubo bonke nje abakhona, members of the media, kodwa kakhulukazi sibingelele ngokukhethekile osingaye. Nina eni lapha phambi kwethu abagqoke ama reflect jacket amahle a orange a blue a sibingelele a blue sibingelele the youth as well. It's so encouraging, the greens on my side. Siyabingelela kunina nonke bafowethu no dadewethu. Kuyintokozo kakhulu futhi siyathobeka njengalobo buholi balohulumeni ukuthi sibe lapha kanye nani sizozibophezela kunina, sizokhombisa ukujabulela kwethu kodwa nokutusa nokuncoma umsebenzi omuhle enwenzela isizwe. Yet today, as we are gathered here in the heart of our province, as we stand in the crossroads of opportunities and challenges, we are faced with the solemn duty to confront one of the most formidable adversaries to our peace and prosperity, which is crime. And as KwaZulu-Natal, we've said to ourselves, asikwazi ukuthi sihlale sigoqa izandla. Kukhona ekufanele sikwenzile. That is why the provincial government stand resolute in its commitment to safeguard the communities of KwaZulu-Natal by protecting impahla yethu, protecting our families, upholding the rule of law. That is why today we are embarking on this transformative journey, a journey that is fueled with hope, a journey that is fueled with unity, a journey that is fueled with the unwavering commitment to serve. And mangihleli la ngiyabona ukuthi abantu abala kule tende nangaphandle abantu bomthetho ngempela ngendlela any discipline ngakhona. Kuyakhombisa ngempela ukuthi you are law abiding, but also you are the people that are charged and responsible for upholding the law. Ngiyacela nishayele izandla. It is with great humility ngempela ukubambisana kwethu no MEC Hlomuka nabo bonke ozakwethu kwicabinet ukuthi umuntu makanele phupho lokuthi bafethu asinayo imali, asinayo budget, kodwa nani ka health niyakhala ukuthi ama clinic kunegebengu, nabomgaqo bayakhala, nabeyikole bayakhala, nabakwa education, nabakwa agriculture, ayikho department that does not complain about crime. And sathi ke, let us, all of us, let's take some little bit of money from our budget and put it together so that we can do something as a collective. And kulelo phupho aboza kwethu bakwazi ukuthi bangihloniphe ukuthi lelo phupho lifezakalise. Ingakho namhlanje sila sizonikezela lezi zinsiza ekutheni njengoba kade esho uMantshinga emhlanganweni esaba nawo ngonyaka odlulile lapho esahlala khona with all the community police forums and the safety committees and the private security industry, where sasixoxa khona ukuthi kungani singabambisani noma yini ekufanele siyenze ukuqinisa amaqhama okubambisana. Sabuza futhi ukuthi kuphi lapho esingasiza khona njengohulumeni ukuze umsebenzi eniwenzayo ukuthi ube ngcono. Basho ke esasinabo emhlanganweni ukuthi ezenye zezinto njengoba kadesha uMantshinga izinsiza zokusebenza okuyizona ezingekho. Ingakho namhlanje sizothula la kunina izinto esesikwazile ukuthi siziqoqe. We are happy to unveil the fleet The first fleeting. Funa ukusho ezokuqala lezi imoto. Zisezezinye. This is the first 85 fleet, which is the equipment of crime fighting. Kukhona ama torch, kukhona ama uniforms. We have ama safety boots. Sinama umbrella. Gupo kunyeng buena. Okay. Kuloku ege esinakho okunye sikwenzileke ukuthi we are going to be giving you u petrol for the whole year. Ngoba asikwazi ukunika imoto bese ziyapaka. Balele zibe no petrol okuhamba. We also want to provide you with the assurance yokuthi there is still a lot that we have in the plan for you. Because siya understanda, siya konda ubunzima enibhekana nabo nenisebenza ngaphansi kwabo ekusebenziseni ukulekelela amaphoyisa. Ushilo ke umhlonishi uhlomuka okunye kodwa ikhona ne training niyakhumbula ukuthi sasithembisile nokuthi sizonifundisa nama drones. Emhlanganweni ikhona i training yama drones nayo eyingxenye yama tools esiza nawo kodwa futhi I plan yethu is that kufanele sithenge ne uniform ye winter phela kuzobe sekuyabanda phela so kufanele kube neye winter kade ngibuza uhlomo ukuthi hayibo phela ngeke sigqoke ama t-shirt sekubanda so kufanele kube khona eye winter e uniform so we want to say kunina siya understand that at the moment asikakwazi ukuthi manje sibe nemhlomulo ekufanele ngabe siyasiza ngayo kodwa ziningi inhlelo ezikuma plan wethu ezifana nokuthola usizo esingalithola lokuthi mhlawumbe makwenzeke uqhuzuka kube khona something even umndeni ongasizakala ngayo nje kwenzela ukuthi ngoba siyazi ukuthi sihlangane nobunzima omningi ukuthi abaningi benu bangobaba emakhaya bangomama bawosisi kunemndeni enibhekile niphume ekuseni nihambe nosebenzele umphakathi bacabanga ukuthi nizobuya na something ningabuyi nalutho so siyaqonda ke lokho ingakho sikwenza konke okusemandleni ukuthi silokhu siyenza nje isimo ukuthi sibe ngcono kunalezi ensebenza ngaphansi kwazo we also want to our mission is to extend just far beyond the distribution of vehicles and equipment it also extend to the hearts and minds of the citizens to call upon the citizens of KwaZulu-Natal to work collectively with you to fight crime, working with our police, and together ensuring that our communities are safe. Ngilapha ke phambi kwenu, okunye esikedayo la u HOD, si ede udaba le first aid. Ukuthi fanele nofunde first aid. Akwazi phela ukuthi mangabe khona umuntu la olimele awusazi nokuthi ubandishwa kanjani. So siyafisa ukuthi niyofunda first aid so that ikwazi ukusiza emgaqweni nasendleleni in case there are incidents ukwazi nanokwenza usizo lo olusheshayo umuntu uma ngabe ebhekene nenkinga. Siyutusa kakhulu umsebenzi enwenzayo okusizana namaphoyisa. Kodwa siwatusa kakhulu futhi amaphoyisa akwaZulu Natal. General Makhoba, with your team, General Mkhwanazi, ne team yonke akwaZulu Natal, njengoba inkosi yesizwe kade isho ukuthi kuhlale kusiphatha kabuhlungu masihambele amanye amaprovince. Mawuthi okwaZulu Natal noma mabesibona nje bathi oh nampo ke abantu bakwaZulu Natal eh bayabulalana laba bantu. And we really want to cleanse ourselves and our province of that. We want to be a province that is known for peace, that is known for being crime free. That is why we all need to work very extra hard to support our police to push back on the criminals. And I know, Ogutu, you are capable. I know that you have the capacity to help our police to push back the criminals. And as for nama criminals, maganbona, as Ogutu, apegene neint izwa, apegene neint ombi, apegene nabanumza, agupe nyuala. Uma ngabe sizibophezela ukuthi sizosebenza ekulwisaneni nobugebengu njengesifundazwe, sasiqonda ukuthi ziningi ingqinamba esizohlangabezana nazo ngoba izigebengu kuhlale ngaso sonke isikhathi zibheke ukuthi yini ekufanele zintshontshe, kufanele zintshontshe kanjani kuphi. Kodwa esizithembisa khona ngaso sonke isikhathi ukuthi ngeke kugcine zona, kuzogcina umthetho. Futhi ngiyafisa ukuthi siwa protect amaphoyisa wethu. We need to protect our members of the SAPS. Sibenze nabo bagqugquzelekeke ngoba nabo bangabantu njengathi. Nani nibeke impilo zenu engcupheni, nabo babeka impilo zabo engcupheni ukuze thina siphile. Namhlanje ke kuyintokozo ke nanokuthi ohlelweni lwethu njengoba sithunywe inhlangano kaKhongolos isithuma ukuthi masilungise inhlalo yabantu bakithi. Kodwa ngaphezulu kwalokho namhlanje okunye esizokumemezela ukuthi kukhona laba engizobiza amagama wabo. Niyokhumbula ukuthi sibe nohlelo ebesinalo lapha ya e-exhibition center lapho esasinikela khona kwi-driving association wonke ama-driving schools ala kwaZulu Natal. Siwanikezela abantu abawu 4,000 abayofundiswa ukushayela, who are doing their driver's learners and driving lessons, about 4,000. Sikshilo ke ukuthi iphupho lethu ukuthi uma baqeda laba about 4,000 siphinde inamba kule namba esinayo njengamanje ka 4,000. Kodwa kukhona laba engizobabiza la uMabusi Makhathini, ngiyacela nje basondela la ngaphambili mangibabiza. uMabusi Makhathini unomfundo zamakhumalo, uSinta Nontsikelelo Dlamini, uSimthandile Zwane, uTelma Khuselwa Mafilika, uNjabulo Khethuthula Khanyile, Sanelisiwe bongeka myeza usakhile mzimela wa amanda novukela bese kuphinde kuza laba abalandelayo abazoza under the CCPA usthole mpendulo sandile umbatha sithole umvuseni masina bonwa inkosi nihlukane ke ngegaba kade ngiyibizile ngithi khona laba bangibize kaqala sengiqale ngosithola empendulo sebe yenye category uSipho Mbatha uyenye category umvuseni masina ukule group lengibiza manje uDumisani Mjoli ukule group engibiza manje uLuyanda Khumalo Siphamandla Dube Nhlakanipho Ndwalane Madlala Emmanuel Sthembiso uDelani Makhaye labo beze bangaphansi kwe CCPA ebese kuba khona usikhumbuzo mabaso igroup enye ke le Khumbuzo Mabaso Thandazile Mngonyama Sibongile Sibiya Siphephile Nkomo Siphe Sihle Ntansi Gugungema Malibongwe Mtshali Siyanda Biyela Mzophethe Mabaso igroup enye le engiqeda ukuyibiza bese kuba enye group uGoodness Mjwaga Bonakele Phumlani Ntsele Sibusiso Mnguni baphi kanti abeze phela ababizwayo angakayiqedike le group engiqeda ukuyibiza manje kubalekile ke bakwethu ukubambisana lama group engiwabizayo manje laba esengibabizile manje bonke laba bazofundiswa ukushayela bazotshelwa ukuthi ngamapha ama driving schools ase duze kwasemakhaya ababhaliswa kuona abayofunda i-learners bese befunda i-driving mabaqeda kungena enye group e-food si nencwadi zenu ke la enizobe nifunda ngazo ngizofunda ngithi ngizophasa nama t-shirt enizo bophela bakuthombise mfethu kunama t-shirt enifunda ngawo awakathuthuka driving license program okuyi program yethu ye province yokufundisa ukushayela bese bazofunda ukushayela uma ngabe ke siyabonga so ningahlala phansi kwamanje nizo nginayo enyi list ende enama page amaningi so ngeke nisale nazoba khona sazoba mnandi la sazoba mnandi ngiyathanda ke ukuthi siyafisa ukuthi kube khona ukubambisana nokusebenzisana okuhle kuwo wonke ama law enforcement ama community neighborhood kube khona ukubambisana kungabi khona ukucwasana ukuthi nina nigqoka ublue nina nigqoka ugreen nina nigqoka upurple noma nigqoke ini because uma senza kanjalo sicwasana izigebengu zizongena phakathi kwethu zisihlakaze we need to close rank as members of the communities fighting against crime Because if we continue discriminating against each other, that these ones are community police forum, these are community safety, these are what, the criminals will come between us and they will make us weaker. So we want to emphasize that our discussion with the private security companies is also ongoing. Kuzoba khona okunye esizokumemezela khona maduze masesiqedile ukuxoxa okuzoba kuhle kusazoba mnandi ngitshelile masesiqoqile ukuthi khona indlela esifuna ukuza naye ezozama ukuthi sisebenzisane kangcono kunendlela esisebenzisana ngayo njengamanje. Siyafisa ke ukusho ukuthi njengohulumeni sithunywe ukhongolose kulomsebenzi ukuthi sisebenzele abantu bakwaZulu Natal. Kubalekile bakwethu ukuthi ngenyanga ezayo uma ngabe laba sebephasile sesifaka enyi group ezobe ifundiswa ukudrive kodwa angazi nomsubuyile ngichekele khona enye training program yami yase UKZN. Okunye esifuna ukusho ukuthi abantu abasha siyabaqhuquzela as well ukuthi siyafuna ukuthi sibanike ama bursaries abafunda ukuqhubezela imfundo nabafuna ukwenza izinto ezihlukahlukene kakhulukazi ngoba siyazi ukuthi fighting crime is not a full-time job and it's not something that you can do, but kakhulukazi laba basakwazi kuya ema universities abasafuna ukuqhubeka nemfundo, we really want to encourage you ukuthi take advantage ye bursary scheme esinayo so that nikwazi ukufunda masenifundile nikwazi ukubuya nizo contributor kule program yethu ukuthi iqhubekele phambili ibe nkulu ibe ngcono kunalokho ekhona. Okay. Ngiyasifuna stipend ungibuze. Ayi angishongo ayibonga kanti ngikhuluma nani? Hey bonga ten min. Hayibo angisho ngolutho. Hayibo angisho ngolutho. Angisho ngolutho hayibo nadlala ngami. Ngiyafuna ke ukusho ukuthi umsebenzi wokuthi siqhubeke nalohlelo ukuthi lube luhle lube ngcono uzoba semahlombe wokuthi ngabe sisebenza ngokuzimisela yini. Sihlale sikusho lokho ukuthi kunama programs aqalayo abe mahle uthola ukuthi asayamiswa lawo ma program ngenxa yokuthi abantu abasuke bengene kuona bangaziphathi kahle ebese kwenza ukuthi nalapho sicela khona usizo lweyimali babona ukuthi hayi le program yena ayisebenzi ayinamsebenzi and abantu ba abawenza umsebenzi wayefanele siqhubeke nayo. So we really want to plead with you ukuthi nenze ngendlela ngempela ezokwenza nalabo esicela kubona usizo babone ukuthi siyayidinga le program ngokungaphezulu futhi siyafuna ukuthi ibe ngcono kunalendlela eyiyona njengamanje. Nokho ke impi yokulwa nobugebengu ngeke inqotshwe uhulumeni yedwa ngeke futhi inqotshwe ngamaphoyisa wodwa. Isihlava sokuhlukumezwa kwabantu besifazane kwaZulu Natal sisezingeni eliphezulu bafethu. Siyafuna ukuthi sibambisane kulodaba lokuhlukumezwa kwabantu besifazane kanye nezingane. Siyafuna ukuthi kube khona ukulwisana nokuhlukumezeka kwabantu besifazane endaweni esihlala kuzona. Kuleli sonto nje lilodwa kulamasonto amabili niyazi nani nibonile ngisho na kuma news ukuthi bangaka abantu besifazane abahamba emhlabeni ngenxa yesandla somuntu wesilisa ohlukumeza umuntu wesifazane. So enye yenkinga esibhekene nayo that we wish all of us to work towards really pushing back on the gender-based violence in KwaZulu-Natal. It is becoming a pandemic and it's becoming serious, and we need to work hard working with the police. Imizamo yethu izoya ngokuthi niyafuna yini ukuthi lama plan amahle kangaka esiza nawo nesiwaqhubayo no MEC uhlomuka ukuthi aqhubeke, ngoba uqinisile inkosi yesizwe ngempela ukuthi asazi ukuthi abanye uma ngaba khona abanye bangafuna yini ukuthi bamane banikeze nje izinto kubantu bomphakathi kanje. Ngoba abanye when we were reporting ukuthi we want to distribute imoto, distribute konke lokho, bathi hayi niqamba manga. Namhlanje nazi ziphambi kwenu niyazibona, nakho konke sikhulumayo niyakubona. Kodwa futhi ngaphezu kwalokho, lokho esikwenzayo asikuqalanga namhlanje. Asikwenzanga ngoba sekunokhetho bakithi. Niyakhumbula emhlangano esibe nayo ngokudlulile, siplana, sifuna imali njengoba sesila. Namanje njengoba sakhuluma ukuthi kukhona okunye okuzokwenza, okuzokwenza isimo sibe ngcono, okuzo improve the way you are working, okuzo improve also the safety, ezokwenza ukuthi siqhubekele phambili nomsebenzi ekufanele ukuthi siwenze. We stand on the horizon that say, let us draw inspiration from the resilience yalaba, our forebears who worked before us, who had the courage to lay down their lives so that we can reap the fruits that we are yielding today, fruits that democracy. And we are in the month of April in our country. It's a very important month, a month where we are celebrating our dawning democracy. But baninga abanye abangafuni ukubona this country moving forward. They want to see us sibuyela emuva. And I wish that all of us sila singavumi ukuthi siyobuyiselwa emuva. Ngoba nathi sikhona lana nje akusithathanga izinsuku ezimbili, unyaka owodwa, eminyaka emibili. Ushilo uMantshinga ukuthi mingaka iminyaka ekhona kwi-Community Police Forum kungakaze kwenzeke lutho. Now you can imagine if somebody else new was to come in, how many other years it will take those people to start thinking, to start planning, to start conceptualizing, to start understanding what needs to be done. Tina, already we have a plan yokuthi ngenyanga le senzani, ngenyanga ezayo senzani, ngelandelayo senzani. So siyafisa ukuthi ingaphumi lesitimela esipolweni. Asizuphuma ke esipolweni isitimela uma ngabe nani nizawukwenza isiqiniseko sokuthi isitimela sihlala esipolweni. We want us to forge ahead with the unwavering determination, the boundless hope, and the unbreakable resolve to build a brighter and a better future for our children, for our families. We want to commit as the province of KwaZulu-Natal to work together with you to hold your hand, to pray when we have to pray, but tina esikholwayo sizokhuleka laba abenza umsebenzi wabo okuhambisa laba abafuna ukuya emafrijini babayise emafrijini abafuna ukuyisa abanye kwezinye indawo babayise thina ekufanele ukuthi silwe nobugebengu kufanele silwe nobugebengu okuyinto esisukume emakhaya saphuma emakhaya sathi sizimisele ukusebenzela abantu together let us rise to the challenge together let us overcome any adversity that might come before us together let us write the new chapter the new chapter that say the province of KwaZulu-Natal is going to be a safe province whether they like it or not the province of KwaZulu-Natal fanele ibe isifundazwe esinokuthula ibe nesifundazwe igebengu ezaziyo ukuthi akudlalelwa la KwaZulu-Natal ngoba libuya nawe uma ngabe ucabanga ukuthi uzodlalela la
Asethe lethuba sibongeke kakhulukazi kubo bonke na kanjani atheke bahlala kunye nathi balalela ke bayiphinde na kanjani bathamela ke le nkulumo ebezehlabahle bahlesile ebezikhulunywa khona ke namhlanje la ukuyigoqa kafutshane ke la namhlanje into ebeke yede yenzeka sibonileke la uhulumeni wesifundazwe sakwazi Natal oholwa ke uyena na kanjani uNdunankulu Nomusa Dube Ncube ebamtsene ke nawo la umphathiswa wezokuphepha ukuxhumanisa komphakathi ne transport khona ke la sifundazweni sakwazi Natal la ubaba uSipho Hlomuka namhlanje bekudenzeka bekuzo hand over ama tools ensiza kusebenza enhla kenzeka ezemphakathi elekelela uqinisekisa ukuthi zilwisana ke nombhedlango obhekene ne South Africa yonke obhekene nesifundazwe sonke sakwazi Natal sikhuluma ngobugebengu bezikhona ke inhlaka CPF bukhona UDesk bukhona uKZNCCPA bese na kanjani siphinde ke sabona ke nazo ezinye inhlaka ezizimele ekubalwa nakuzo I community in blue ekuyizona ke ela ebeziqinisekisa na kanjani ukuthi ziyasebenzisana na ukunakela inhlaka kwezomphakathi sibonga kakhulu siphinde ke sabona ikakhulazi la bethola uniform sabona bethola amabhuzi ama ikakhulazi sabona bethola ke nama cap njalo njalo obuqinisekisa ukuthi cha bazobukwazi babe visible ikakhulazi mabe qhamuka emphakathini uzokwazi ukuthi ubabone ukuthi ke laba ngabasebenzi abasebenzele kumphakathi sase lethuba nakanjani sibuyele studio sibonga kakhulu khumbula kananjani si outside broadcasting facility KTC group